Napenda jina lako sana nikikuita My Margarita, nice to meet ya. Sema wapi basi baby tende dina. You are my African queen oh. Rabana shani angushia. Nastaki tena kuwa single. Moyo usha kuwa mapa. Unadunda. Sina tena lawa.